Sarankani unye lameriki jamana kuntiki danka Kamala Harris ka tamatli flana Ghana jamana kan tabulo fambado ye aka dogo kunkelin tama farafina gunka misi fe akanga ta Tanzania ani Zambia jamana kan.
Be with you here in Ghana and to the people of this incredible continent.
Arisie ayira kafoko abe sininye sigi ubolo sigi ne farafina kanyeta haklina barake chuku kurawi. Akasa rangani nkofe, lameriki jamana kuntiki dankan beda tra jikan shishikulu dankan belebele mimbe kukojidala. Ne atoko ko Chateau de Cap Coste laje. Chateau de Cap Coste ye yoro kenengere ninye lawale la farafin munu njagwa minena katano ye jonya sraufe lameriki jamana kan etume labo damu fe ye. Misali la utume farafin minene nunu jagwa Jagoya Siri, Jika Shishikunu Banu Sanfe, Kasoroku Jagoya Lata, Lameriki Jamanaka. Ankara Anka Deme, Anibado, Farafinaka, Haklina, Barakura Sraula, Emi Mena Kesaba Wye, Kakabako Soro, Ani Tabulo Kura, Yakubalu, Ebla Dunia Soro Babulu, Sraufe, Haris Kafola, Ne Sicilie Aka, Farafina Kanyeta, Kenya Bolo, Ani Bolochi Jidlaunka, Kafara Sene, Ani Baile Malu, Fene Usrauka. Srakanga Yira, Lameriki Jamanana, Minte Kafo, Ko Ankanka, Ambarakenyon Deme, Gakadakan Kafo. Foko ani ambara kenyon kakan kalakenye kabara kenyon fe
by African innovation.